ɓen sukaɓe rewɓe ekkitaɓe piiɗe e gaɗol gogeru inditirandu INZAD nder balɗe jeegom. To ekkitoɓe ɓe ɓen ko waɗi ɓe ekkita piiɗe INZAD gam hunde teddunde no kettine Garba Mamman Rabiu.
Donc on a choisi INZAD
waɗi min cuɓi INZAD o woni gam nder fina tawa pelli rewɓe garta bo gadu rewɓe ɓeydu godi lawol wartirde potal e hakkillo fukkingo caka himɓe. Nden ne wakkati fu mudu wo gete idu wartira hakkillo hettiniɓe du har laabi tabbintinde jam nder leydi.
Piol INZAD hunde noon ko mawni nder fina tawa woodi duwana to heɓa fufite yeru no Fatimata Aghali wi'i goto tawaɗo nder ekkitoɓe sukaɓe rewɓe ɓe.
INZAD o no wogge dow laabi kewɗi, misali laabi susinde worɓe, laabi wurnude fina tawa, mantude laamiɓe e worɓe susuɓe na e julɗe nder leydi ayirdi fuu hana neɗɗo fuu du woggante. Rewɓe woggoɓe du kam en du ɗuɗa sanne ɓe tato na nayo.
Sukaɓe rewɓe jangoɓe ɓe kaali ko waɗi kamɓe ekkiti piiɗe gogeru INZAD ndu.
Miɗo yiɗi ekkitago INZAD o gam ɗum fina tawa amen minen pelli. Nder pelli du hana neɗɗo fuu yiɗi ekkitago boggol gogeru du. Ndenne minen sukaɓe ummatore horine de kani durwa ko watta to ɗum majju. Ɗum fina tawa amen ndenne hana men bopa golle ɗe. Min mi jangowo amma ɗum fuu haɗata kam ekkitade. Ko waɗi miɗo ekkito woni hande saaroɓe amen fuu nawi ɓe bawa gari boggidu faadu ande.
Laamiɓe tawaɓe wakkati no hantode ekkitagol ngol ɓe kokki sukaɓe rewɓe ɓe sembe gam ɓe ko ƴoyta fina tawa.